Love is sacrifice. Audio and straight. Your Josh. Padman in. One tap beat.
Fafa vyakoa. Yukana sigalanga tavunde mulera. Fafa vyachawa. Yukana kulaganti ya mwenya na pesa. Nolu sibi mukavya na ena kukisa kaviri liwala. Tulabu mwenya na sirika nolu zantitavi manyevi ukuyomba. Mbalize ya kuwa. Tulabu konda na uliriza nolu zantitavi manyevi ukuwakana. Jaloze ya chawa. Ira
Papa vya sobolokola. Na yakuma mtu ulamu. Ogugwe baitomu kwano. Papa vya sobolokola. Na yakuma mtu ulamu. Ogugwe baitomu kwano.
Yaya galamu kuyanja. Na yamati denevyo. Uyo ye muchala. Ye gomba na vyo kamala. Na ye agenze nebyo. Insa ufunda. Tulabu konda na tula. Nolo uza ntitamani yo jebabija. Ni aje ya tuza. Tulabu konda na fumba. Nolo uza tamani kulifuna. Mutima gwe yatuza. Era
Papa vya sobolokola. Na yakuma mtu gulamu. Ogugwe baitomu kwano. Papa vya sobolokola. Na yakuma mtu gulamu. Ogugwe baitomu kwano.
Lyrical maturity from one writer, are they? Big ups to you, my brother. Body one straight, a true feeling from my heart. I blend.
Bino vyo mulimba limba, vera chimanyi njo mulimba rakubasika.
Mulimba ito mkwano.
Nolu mwakule kano wangula yengaya na, na yenga chimanyi.
Wampisa
baba.
Ogugwe baitomu